Nutete atrɔkpo gɔ. Noa etɔ dzi ŋu. Dzidzime susu ba yi. Eye Adam ye dzidzimevi yɔ yeba su gbagbagba. Eye dzidzimevi hɛ yɔ yegbe to ɖi ɖo mawu. Eye yele gbenonu le nuvɔe wua me. Eme hɛ yɔ ye nuvɔe wua eba su. Eye mawu ba yi gbeta be kesi dzidzimevi ya tsrɔ ye dozɔn esi susu lɔkpo me. Noa kpɔ nyi egbetɔ lɔkpo nenɔ ɖɔ to mawu xɔ alo ne wa do mawu egbe yɔ dzi yɔ. Mawu ba bia Noa be le nenɔ ta tɔdzi ŋu gbo lɔkpo. Mawu yi gbeta be ya hlɛ Noa gɔ dzidzimevi le asi susua me. Noa tɔ akulɔ tita. Noa lɔ xɔdozɔn mawu dɔme nyuene ɖo ɖiɖo nyuene mawu wa do gbetɔ wɔ elɔ mawu xɔdedzi na me susu. Vɔ egbetɔ ne le gaxixɔ me hɛ yegbe to ɖiɖo Noa xɔ ne lɔ na ye yɔ. Yeun lekɔ le nuvue ne le wɔanu egbenino baɖabaɖa me ne le yɔ yeun lekɔ le mɔhɛ dzi o. Ne be yate ŋu kpɔ hlɛgã dozɔn esi susu hɛ me o.